Time. right now, son of God.
Oh yes, oh yes.
Hallelujah, you got it. Son of God.
Oh yes, oh yes.
I say hallelujah, Kidaro.
Oh yes, oh yes.
Hallelujah.
Hallelujah,
Kidaro.
The
prince
of peace.
Hallelujah.
Hallelujah.
In my heart,
I have a reason to praise God.
In my heart,
I have a reason to praise
God. In your family,
I have a reason to praise God.
In my heart,
I have a reason to praise.
In my family,
I have a reason.
ụzọ ọkwa gị na agwa isi agwọ mkpọrọ ọkwa gị na-eje ebe asịsị ejeleje na-ekwu ihe asịsị ekwulekwu na-eme ihe asịsị emeleme oje na mmadụ oje na mmụọ ịnasụ otiburu dibịa n'iru arụsị